Jean-Baptiste Nibunyumva ijambo ryawe.
Murakoze Serge, murakoze. Mbanje kwa Padiri na Imana. Padiri wewe.
Mwiriwe neza, mwiriwe Jean-Baptiste.
Yego. Nukuri Serge mbonye ikiganiro ngira ngo aragitara ko mbonye ikiganiro hagati abona gikurikiye cyose ariko ibyo mbisirira hahagije. Nukuri Serge ko igikorwa gikomeye cyane kugira ngo ushobore kuduhuza twese. Abantu batavuga rumwe, amashyaka anyuranye, aho kugikora uko ushoboye kugira ngo bose bashyire hamwe, wese avuge yisanzure nk'umunyarwanda. Ni ukuri se turabigushimira. Ariko nawe ndagira ngo ugaruke ku kintu kimwe, hari umusaza avuga ibintu koko nk'uko Beatrice Mukanya bivuze, avuga ibintu bisa naho bitari ku murongo w'abanyarwanda bagezeho uyu munsi. Ku cyo Beatrice aravuze avuga ati, numva tutazana umuntu ngavuga ibintu nk'ibi ngo tubyemere, ariko umuvuga uti ndamutse mwe ijambo bavuga ko nanize ijambo rye. Ariko sinzi niba tukemera, niba n'abazatara n'uburozi tukemera kuburya kugira ngo tuzane demokarasi, kubera ko umuntu avuze ujyaza n'uburozi ngo tubumire kugira ngo demokarasi ibeho, ntabwo tugombye kubyemera. Ntekereza ko nge ku byo Beatrice yari avuze, ntabwo tugomba kwemera ko umuntu azana buriya burozi uriya musaza azanye ngo abushyire kuri radiyo n'uwose wumve uriya n'uburozi, ntabwo utari n'ibyo abandi bose bavuze bidafite bimariye abanyarwanda. Ntekereza ko ahari nk'uko uyu munsi wabigenje ukagana Padiri mukakorana ikiganiro nk'iki ngiki, ni ikiganiro cyubaka. Aho mwahereye ababakurikiye bose barashima ikiganiro mwagenye na Padiri Nahimana. Nibyo dukeneye nk'abanyarwanda, abafite ibintu by'uburozi n'abafite ibintu by'imigambi yabo yo gucura yo kumara abantu, abo ntabwo tubakeneye ku maradiyo. Bagombye gushaka wenda ahandi hantu bugira ahandi mu buvumo bundi tutazi. Mureke dutange mesaje yubaka, dutange mesaje igira icyo imarira abanyarwanda, igituma ari avuga ubwacu. Ntekereza ko ahari sometimes wenda uretse ko bazabiguhora bakavuga ko hari abuniga, ariko ntabwo baniga. Ahubwo ntabwo tuzemera ko umuntu aza kuri radiyo ngo aze gusara, aze gusara avuge ibitagomba kuvugwa kuri radiyo kugira ngo dushimishe abantu bose. Njye numva hari atari byo. Ntekereza ko tugombye kugira aho mukajya mureba niba ibyo umuntu agiye kuvuga ari ibiki, biratumara ibiki. Dukeneye ibyubaka ko igihe tugezemo ni igihe gikomeye, ntabwo ari igihe cyo gukina. Abakinnyi barakinnye, aho tugeze n'ahakomeye. Dukeneye abavuga amagambo yubaka, dukeneye abazana ibintu byo kubakisha. Abaza basenya bafata ahandi bagomba kujya gusenyera, twe turashaka bubaka. Naho abajya gusenya bumva tamwe tugombye kubaha. Ni ukuri nk'uko wabigenje uko avuganye na Nahimana, ushake n'abandi bose ubashyire hamwe, twese tuvuge rumwe, tusenye umugozi umwe, turwane intambara twese ni yacu, turiho tugomba kugera, tugomba kugera. Murakoze Serge.
Urakoze cyane Bwana Jean Baptiste, nkaba ngushimiye ku gitekerezo cyawe. Bwana Padre Thomas Nahimana, ndakeka ko ufata umwanya usubize cyangwa ukore komantere kuri abo Beatrice cyangwa Jean Baptiste, noneho ubone rero n'umwanya wo gusezera n'ubutumwa wajyana n'abanyarwanda guteza amatwi kuri mugoroba. Ufite igihe gishoboka cyose, noneho tukarangira ikiganiro cyacu cy'uyu mugoroba.
Ndagira ngo rwose nshimire Beatrice na Jean Baptiste bafashe ijambo nyuma atari ibibazo babaza, ahubwo bavuga bati twishimiye ikiganiro mwagize, kandi ujye uhamagara n'abandi bantu muganire neza muhumuriza abanyarwanda. Ngira ngo ndabyumva kimwe nabo, igihe turimo ubu ngubu ni igihe wa mugani cyo gukora politiki yo guhumuriza abanyarwanda, ariko tuzabikesha cyane cyane uku kubasha kuganira by'umwihariko abanyapolitiki banyuranye. Ndacyemera njyewe kandi ndabyemera mbikwiye ku mutima, n'uyu mwaka mbimazemo hari ikintu wanyunguye ntari mfite mbere, nuko umuntu wese wiyemeje kujya muri politiki cyane cyane yo kuvuga ngo ahangare ubutegetsi nka buriya bwica, aba afite ubwo butwari nibura. Abo bantu baramutse bahuye bakaganira, byanze bikunze haboneka ibyo batumvikanaho, ariko icy'ingenzi baba bacyumvikanaho ni ukuba babohoza kiriya gihugu kikava mu ngoma, kikava mu minwe, kikava mu maboko ya buriya butegetsi bukora nk'agatsiko k'iterabwoba. Ibyo rwose ndabyemera, na bagenzi banjye turi kumwe turabyemera, kandi ntacyo tutatanga ngo bizagerweho. Tumaze umwaka gusa umwishyaka ryacu ritangiye, ejo bundi tuzakora kongere, tuzakomeza dutekereze nk'ishyaka, dufite gahunda natwe tuzakomeza kubwira abandi, ariko rero ko dufunguye ubu ngubu kugira ngo dukomeze ibiganiro n'abandi, aho twatera inkunga ngo duhure n'abandi tuganire, twungurane ibitekerezo, abantu bareke gukomeza kwicishwa ibiziriko, rwose turabyiteguye. ndagira rwose ngo nshimire aba bavandimwe cyane cyane aba bashoje Beatrice na Jean Baptiste bashimiraga mbabwira ko dukwiye kugira icyizere tukigirira icyizere tukagirira icyizere abanyapolitiki dukunda dushyize imbere dufasha tukiyemeza no kubafasha buri wese cyane cyane abafite ubushobozi umutima nama nubabwira ngo gira icyo utanga gira icyo witangaho kugira ngo aba banyapolitiki babe bahura baganire rwose bizaba ari ibintu byiza reka nsoze nsaba nanone nsaba nk'uko twatangiye abantu bumva bashobora kudufasha guhura bakumva baduhinze utuba turimo tukaganira bakumva badufata weekend imwe niyo baba batari muri politiki bakumva bangoreho cyangwa bakore ku wundi bambwira uti igihari umugana nabitangaho maze muzarebe ko mu mezi make yataha abantu tutaba twahuye twatumiranye ababishaka ababyiyemeza bakaza tukaganira nituganira turi bane batanu batandatu amashyaka yose ahari arwanya ubutegetsi aramutse ahari byaba byiza kurushaho tuzasohokamo hari umugambi dufashe hari icyemezo dufashe kandi gishobora kugirira abanyarwanda akamaro nyabune nimudutere inkunga nimudushyigikire u Rwanda n'urwacu twese naho ibibazo bya hututsi ni ibibazo bigaragara kuko abashaka kuyobora u Rwanda baca abantu umwe bice bo biragaragara ubutegetsi dufite burabikoresha ariko ni ibibazo tugomba kubasha nabyo guhangana nabyo tukabikemura ikibazo cy'ubwoko cyadusenye akarere ntabwo ari ubwoko n'ikibazo kironda koko n'ikibazo kironda akarere ni ibibazo tugomba kubonera ibisubizo Kagame akavaho ariko ibyo bibazo bitari bugaruke kandi ibyo biri mu bushobozi bwacu n'ukuri ko Imana duhuye tukicara tukaganira iminsi ibiri tukaganira iminsi itatu twavaho dufashe icyemezo n'aya mahanga ashyigikira bariho n'impamvu atadushyigikira yenda nuko tutarigaragaza ko dufite ubwo bushobozi nitwe bizaturukaho sibo uwibwira ko ari abazungu bazaduhindurira ibintu mu Rwanda aribeshya bari bareba inyungu zabo gusa ariko twe twahuye tukaganira tukumvikana twavuga tuti mureke iki tugikurikire mwareba uko ibintu byihutishwa kuko ndamya ko n'abanyarwanda batugirira icyizere abashoboye gutanga inkunga yose muyitange natwe turiteguye turahari ngewe ku buryo bw'umwihariko ndabasezeranyije rwose ko amaso n'amatwi birafunguye n'umutwe uracyakora igihe nta tuzi barashyiramo twiteguye rwose gufasha abanyarwanda ariko namwe mudufashe dufatanye abantu ntibakomeze kwicwa by'umwihariko abavuye muri FPR bakaba bafite ubushake bw'uko ibintu byahinduka n'abantu bakwiye kurindwa muri iki gihe kuko biragaragara ko muzahumiriza muzasanga Kagame yarabamaze cyane cyane ko azi ko amanyanga ye bayazi cyane cyane ko azi ko ayo manyanga aramutse agiye hanze FPR ayoboye ubu yahita igaragara nk'agatsiko k'iterabwoba kagomba guseswa leta ayoboye ikagaragara nka leta baringa y'abagizi ba nabi bahungabanya umutekano mu gihugu no hanze y'igihugu murakoze abanyarwanda kazi dukomeze tuzirikane uriya muvandimwe wishwe ariko urupfu rwe ntirudupfire ubusa urupfu rwe rudukingura amaso tubone ko abanyarwanda bose bapfa abahutu n'abatutsi kandi bakicwa na Kagame n'agatsiko ke tubone ko ruriya rupfu rwa Karegeya rushobora guhuza abantu rukaba rutugiriye akamaro murakoze nari ngiye kubifuriza ijoro ryiza natwe hano iwacu buri gucya ubu ni saa 11 hafi za mu gitondo ariko mugire umunsi mwiza cyangwa umugoroba mwiza bakiri ku mugoroba abatangiye undi munsi nabo kereka niba hari icyo Serije ashaka kongeraho murakoze
urakoze cyane bwana Padri Nahimana njyewe ku by'umwihariko nagira ngo ngushimire ubutumwa bufata ku mugongo umuryango wa nyakwigendera Colonel Karegeya ngushimire ubutumwa bufata ku banyarwanda bose batanze ubuhamya bagushimira ndagira ngo nibutse abanyarwanda ko uru rugamba turwana ndetse n'uru rugamba turiho rurasaba intwari abagabo hari bamwe mu bantu nagiye mpamagara nti muze kuri radiyo kugira ngo twifatanye bakambwira bati ni saa 8 z'ijoro iwacu ntabwo nabasha kubyuka niba udashaka kubyuka ngo urwane urugamba saa 8 z'ijoro wowe urawestinga time y'abanyarwanda isaha yose twahamagariraho ugomba kwita buti ndahari nk'uko umusirikare abikora Padri Nahimana kuba wemeye ubutumire bwacu saa 8 z'ijoro ntukangwe n'ayo masaha ibitotsi byawe ukabishyira ku ruhande ndabigushimira nkabagira ngo nongere nibutse abandi banyapolitiki bagenzi bawe bamwe naba narahamagaye bakambwira ati saa 8 ntabwo byashoboka mba ndyamye urugamba turwana bashobora kuba batarwumva neza munyarwanda munyarwandakazi inshuti yari itahuka na udute za matukirja no hino I politike tulimo changwa abitu kwa kwa wanya politike ije kashitize ngo wangisa wanya rwanda kuri wangisa wanya rwanda kuri kujira nga wanya rwanda bave mojihira hiru kuhunze kufuga mri imisi ni ije chini mwale chila chini wui mumateka rwanda nizi wala fuga nga rwanda rwara tera kana rwara tera rwanda baka fuga matiharije inuwari zazaga gutavara wanya rwanda intwari zitabara abanyarwanda magingo ya nizo twifuza ndifuza ubutumwa bufata ku mugongo abanyarwanda ndifuza ubutumwa butanga ihumure hano kuri radiyitahuka mu ijwi ryanjye riranguruye abanyarwanda tumaranye imyaka ibiri bazi neza principe zanjye ndetse kandi bazi neza ibyo mpagazeho ku by'umwihariko Padre Thomas Nahimana amagambo yo kugushimira ntayo mfite ariko nakubwira nti Imana ikurinde kandi komeze dufashe kugira ngo uru rugamba turutsinde Tabangira ngo mbifurize nanone umunsi mwiza kubagiye kubyuka ndetse bagiye kuryama ariko mbabwira nti gahunda ntago irangiriye aha hagari Thomas Nahimana wenyine ufite inshingano zo kugira ngo ibyo twifuza byo mu bikorwa dufite nabandi bagenzi bacu hirya no hino bari mu mashyaka atandukanye ibibazo mwafite Nahimana muzaze mu bihate nabandi banya politiki ntago ari Nahimana ufite urufunguzo wenyine hari nabandi bafite urufunguzo banyarwanda banyarwanda kazi rero nshuti zaradita kabonongera kubakangura ibiganiro byacu by'ejo Jenerali Kayumba Nyamwasa n'umutumire wanjye ejo ku mugoroba saa mbiri Washington time Nyamwasa muramuzi mwibaza byinshi cyane cyane nyuma y'urupfu rwa mugenzi we Colonel Karegeya wishwe na kariya gatsiko dukomeza kuvuga k'abahotozi Jenerali Nyamwasa ari kuri radiyitahuka ejo ku mugoroba saa mbiri muzaze muri benshi mumubaze ibibazo byanyu wewe wumva ufite ikibazo ariko gatinya kukivuga urasubiza inyuma demokarasi wewe wumva wandi icyo ukora ariko ntugikore uradusubiza inyuma nimwe mwese ndabakangurira kuzaza kwifatanya natwe ejo ku mugoroba bwana Padre Thomas Nahimana niba nta jambo ryo gusoza ndakwifuza ijoro ryiza ariko ntabwo nakwima ijambo mikorera funguye
no kugira gusa ngo twiragize uru rugamba tururagize n'Imana Imana ikunda ukuri kandi ikunda ubutabera ntabwo ikunda abantu bivuga ibigwi ngo bishyire mu mwanya wayo bigire ibitangaza bari bo bagena abagomba kubaho n'abagomba gupfa rwose abanyapolitiki banyu mujye mubaragize Imana buri mugoroba dukomeze twiragize twese Imana ikunda u Rwanda yaba yakwemeraga rwose ikongera ikajya yirirwa ahandi ikongera igataha u Rwanda rwacu murakoze Imana mwese ibahe umugisha abakurikiye iki kiganiro ibahe umugisha mu ngo zanyu yakire abayitabye kandi komeze irengera impfubyi n'abapfakazi murakoze mugira amahoro
urakoze cyane ugira umunsi mwiza n'abandi mugire ijoro ryiza bitanamuherereye tukasoje guhura ejo saa mbiri Washington time